JMP Entertainment.
Oh. Ungabafisi. Akuyona yonke impumelelo evela kuNkulunkulu. Abanye athwele.
Uyababona besteke mini. Kojwe busuka balali. Izinto zibalandela. Wena uthi impumelelo yabo. Motivation speech in Jago go YouTube. Betty manifest hustle hard. Go to Ikuniso Aliko go Facebook. Batwele muti webusiness. Batwele my boys go go figure. Umamfigo go suku chule. Go to endlini yabo kunomsindo ongabonakali. Izithunzi ziyabalandela. Amaphupha wabaphumuli. Wena uthi ngifuna uphila njengabo. Kodwa ubona umthwalo abawuthwala. Ongazaziyo msuka wazo.